Manditateli tuba loco bulisa nonke egameni lika Yesu Kristu. Kubo uneBhayibhile ungakhila nami encwadini yokuqala kaTimothe. Encwadini yokuqala kaTimothe namhlanje siqala isifundo esintsha. Ndizoninike intshayelelo yale ncwadi. Intshayelelo yencwadi kaTimothe. Kwaye ekuqalekeni ungafunda uPaulus wayengumbali, wayengumbali wale ncwadi. Kwaye uPaulus wayebalela uTimothe, umthwana wakhe elukholweni, ezi zinto nenjongo. Ndingathanda ukunijolisa ngokukhawuleza injongo yale ncwadi. Xa sifunde incwadi kumele siqonde injongo yencwadi. Kwaye injongo yale ncwadi ungayifunda encwadini yokuqala kaTimothe isahluko 3 ivesi 14 ukuya kwe-15. Ithi iBhayibhile, ezi zinto ndizibalela kuwe ndithembe ukuba ndiye kuza kuwe kamsinya. Ukuba ke ndithe ndalibala ndikubalela ukuze wazi. Ukuze wazi, underline, ukuze wazi, ndikubalele ukuze wazi ukuba kumelwe kukuthiwani na ukuhanjwa endlwini kaThixo. Yona ibandla likaThixo ophilileyo, intsika nesiseko sayo inyaniso. So uPaulus wayebalela uTimothe ezi zinto ukuze icawa yayikwazi ukuziphatha ecaweni. UTimothe ngela xesha wayehlala wayesebenza njengomfundisi omtsha. Wayedinga uncelo lukaPaulus. UThixo osezulwini ubona imeko kaTimothe kwaye wayemthumela uncelo. Injongo yale ncwadi ukumncedisa uTimothe ukuqonda ngokufundisa abakholwayo ecaweni yase-Efesi ukuziphatha ecaweni. Kwaye ndizoninika ngokukhawuleza izikhumbuzo. Ndizonikhumbuza ngezinto ezintathu ngokukhawuleza ngecawa. Kwaye xa ukhumbule le nto ungafunda ngokuziphatha kakuhle ebandleni ecaweni. So into yokuqala, into yokuqala kwaye sizofunda ivesi ezimbini. Ithi iBhayibhile, uPaulos umpostile kaYesu Kristu ngokomimiselo kaThixo umsindisi wethu nenkosi yethu Yesu Kristu. Nithemba lethu, ubalele uTimothe umthwana wakhe kanye ngokwaselukholweni. Uthi makube lubabalo inceba uxolo oluvela kuThixo bawo noKristu Yesu nkosi yethu. So into yokuqala bazalwana kuzofuneka siyikhumbule ukuze singafuni ngokuphatha kakuhle, ngokuziphatha kakuhle ecaweni. Into yokuqala kuzofuneka sikhumbule ukuba icawa ayiyo yethu. Icawa xa ufunda kakuhle iTestamente Entsha yaqala phantsi kwiminyaka eyi-2000 eyidlulileyo ngobomi bukaYesu Kristu, kwaye icawa yeyikaYesu Kristu. Khilani ngokukhawuleza nam ndingathanda ukunibonisa le nto encwadini kaMateyu. Encwadini kaMateyu isahluko 16. Encwadini kaMateyu isahluko 16 ivesi 18. UYesu Kristu wathetha nabafundi bakhe, wathetha noPetros apha. Wathi, nam ke ndithi kuwe, unguPetros wena. Ndiya kulakhela phezu kolulwalwa ibandla lam. Underline le ndawo, ibandla lam. Namasango elabafileyo akaye kuloyisa. Sithembiso sikaThixo, sikaYesu Kristu, kwaye waxelela uPetros, ndiyakulakhela phezu kolulwalwa ibandla lam. Ayiyo yethu yayikaYesu Kristu. UYesu wathi, ibandla lam lelikaYesu Kristu. Kwenye indawo, uLuka wayelumkisa abantu, wayesilumkisa. Encwadini yezenzo. Yezenzo isahluko 20 vesi 28. Esahlukweni 20 vesi 28 uyasilumkisa. Zilumkeleni ngoku nawo wonke umhlambi. Athi umoya oyingcwele wanimisa ukuba ngabaveleli bawo. Ukuba nilaluse ibandla likabani? Ibandla likaThixo awazizuzelayo ngelile lakhe igazi. Ngamanye amazwi, ukuba ubutata isicebo sokufumana uYesu Kristu ebomini bakho njengenkosi nomsindisi wakho. Ukuba uthatha isicebo sokuguquka nokukholwa kwindlela kaThixo yosindiso, sokufumana uxolelo, sokufumana uxolelaniso noThixo ngobomi bukaYesu Kristu. Ukuba ubuthatha isicebo sokukholwa kwicebo likaThixo nosindiso, ulilungu lechawa kwaye iti awazizuzelayo. Ithi ngesiNgesi uYesu Kristu awayithengayo icawa, awayipurchased icawa yakhe ngegazi lakhe. Wayethenga imiphefumlo yabantu abalahlekayo. Wayebathala, uYesu Kristu wayebathala ityala elinkulu. Waphalala igazi lakhe ngenxa izenzo zabantu behlabathi. Wafika apha ukusindisa abone. UThixo osezulwini wamthumela unyana wakhe apha ehlabathini ukuze asindisa abone. Kwaye ukuba usamkele isipho sikaThixo ebomini bakho, ulilungu lechawa kwaye uthengwe ngaye ngegazi lakhe. Kwaye ukuba ndithenge into, cinga ngezinto apha ehlabathini. Ukuba ndithenge indlu, ndathenga indlu apha eWestring ngo-2016. Indlu yeyam ngoku, ewe. Ndabathala ixabiso elinkulu yeyam. Ngoku ndinamalungelo onke. Ndinelungelo lokuthatha isigqibo sokuyisebenzisa njani, ewe. Ndinelungelo lokuthatha isigqibo sokuyisebenzisa njani. Ukuba ndingathanda ukuthatha isigqibo sokuyitshintsha ikhala, sokuyipeyinta, ndinelungelo lokuyitshintsha ikhala. Ukuba ndithatha isigqibo sokulungisa into, sokuextenda, ndingayiextenda, njalo njalo. Kutheni? Yeyam indlu. Ichawa yeyikaYesu Kristu. Amalungelo onke ngawakhe. Thina ndingamalungu wechawa yakhe, asinamalungelo ngokuthatha isigqibo ecaweni yakhe. Kufuneka simbuze uYesu Kristu, senza ntoni? Kuba ayiyo yethu. Thina ukuba sizokwenza into kufuneka siva ilizwi lakhe, kuba ichawa yeyakhe, ayiyo yethu. Apha kule ncwadi uYesu wayenikela uPaulos imiyalelo ukunika kuTimothy. UYesu wayenikela uPaulos imiyalelo ukunika kuTimothy. Kumbula injongo, ukuba ke ndithi ndalibala ndakubalela ukuze wazi ukuba kumelwe kukuthiwani na ukuhanjwa endlwini kaThixo. Yona ilibandla likaThixo ophilileyo, intsika nesiseko sayo inyaniso. So uTimothy wayefumana imiyalelo. UPaulos wabalela uTimothy ezi zinto ukuze ichawa yayikwazi ukuziphatha ecaweni yeyakhe. Isingafunda lento evesini yokuqala, yeyakhe kwaye uThixo ufaka abantu esikhundleni ecaweni yakhe. Yeyakhe kwaye uThixo ufaka abantu esikhundleni ecaweni yakhe. Ukuba wena ufuna ukwenza into ebandleni lakhe, loo nto ayithi kumele wenze loo nto. Ukuba unomnqweno wokwenza into ecaweni, kulungile. Yinto ebalulekileyo ukuba neminqweno. Kodwa umnqweno ayinto yonke. UThixo ufaka abantu esikhundleni ecaweni yakhe. Evesini 1 ithi uPaulos umpostile kaYesu Kristu ngokomimiselo kaThixo umsindisi wethu nenkosi yethu uYesu Kristu ithemba lethu. Umpostile kaYesu Kristu ngokomimiselo kaThixo umsindisi wethu. UThixo wayemfaka uPaulos esikhundleni ecaweni. Kwenye indawo iBhayibhile yasifundisa ngokucacileyo encwadini kwabase-Efese isahluko 4 ivesi 11 ukuya kwe-12 ilizwi lithi, waza kwayena wabapa abanye ukuba babe ngabapostile, abanye gabe ngabaprofeti, abanye babe ngabashumayele beendaba ezilungileyo, abanye babe ngabalusi nabafundisi. Kwaye underline Paulo eBhayibhileni yakho apha evesini 12, ukuze abangcwele basulungekiselwe umsebenzi olungiselelo ukwakhiwa ke komzimba kaKristu. So uThixo ufaka abantu esikhundleni echaweni yakhe ukuze abangcwele, abantu abakholwayo, basulungekiselwe umsebenzi wolungiselelo kwakhiwa ke komzimba kaKristu. uThixo ufaka abantu esikhundleni eqhaweni yakhe, kwaye uThixo unika amalungu akhe. UThixo unika izipho ezihlukileyo kwamalungu akhe. Unika abantu i-talents ezihlukileyo. KwabaseRoma isahluko 12. KwabaseRoma isahluko 12 ivesi 3 ukuyi kwe 8. Ndizo zifunde ezi vesi ngokukhawuleza. Kuba ngalo ubabalo indababalo ngalo ndithi kubo bonke abaphakathi kwenu. Mabangazicingeli ngaphezu koko bamelwe kukuzicingela ngakho. Ndiphinde le nto, Paula, underline. Mabangazicingeli ngaphezu koko bamelwe kukuzicingela ngako. Mabazicingele ingcinga ephilileyo. Njengoko uThixo abele ulowo nalowo umlinganiso wokholo. Kuba kwanjengokuba sinamalungu amaninzi umzimbeni emnye. Underline kwakhona kule ndawo evesini 4. Sinamalungu amaninzi umzimbeni mnye. Abe ke onke, underline kule ndawo, Paula, amalungu la engenamsebenzi mnye. Ngokunjalo thina aba sibaninzi nje simzimba mnye uKristu. Sonke ke gabani singamalungu omnye emloni evesini 5. Sinezibabalo, underline, Paula, sinezibabalo nje ke ezahlukahlukileyo. Ngoko babalo esababalo ngalo. Nokuba sinokuprofeta, masiprofete ngokomlinganiselo wokholo. Nokuba sinobulungiseleli, masihlale ebulungiseleleni obo. Nokuba ngofundisayo, makahlale emfundisweni layo. Nokuba ngovuselelayo, makahlale ekuvuseleleni oko. Owabayo makabe engenakumbi. Owongamelayo makungame enyamekele. Owenza ingceba makayenze ingceba wayithile. So amalungu onke, njengokuba kubaliwe apha kule ndawo, amalungu onke anomsebenzi wokufeza. Sinezibabalo ithi sonke. Sinezibabalo sonke. Ukuba ulilungu lomzimba, ukuba ungumKristu, ungumlandeli kaThixo, ulilungu lomzimba kaKristu, kwaye ukuba ungumKristu, unomsebenzi wokufeza. Sinamalungu amaninzi umzimbeni mnye. Cinga ukuba inzwane zakho. Cinga umzimba. Ukuba inzwane zakho zihlale endaweni yempumlo. Inzwane zam zimi kakhulu. Inkosikazi yam inentloni ngenzwane zam. Akazithandi inzwane zam enyanisweni, zigosogosa. Kodwa ukuba inzwane zakho zihlale endaweni yempumlo, uzoba nobuso obubi, hewe? Aweni yethu njengomzimba. Thelekiswe umzimba. Sinamalungu amaninzi. Ngelishwa sinamalungu ahlala endaweni ezingalunganga. Kuba awanye amalungu awaphakamisi. Kodwa mamelane, xa amalungu onke asendaweni elungileyo, iqhawa izoba nomtsalana. Kwaye uThixo usezulwini, iqhawa yeyakhe, kwaye uThixo ufaka abantu esikhundleni eqhaweni yakhe. Kumbule le nto. Kwaye uPaulos wayefakwe njengompostile apha esahlukweni sokuqala, ekuqaleni kule ncwadi. UPaulos wayezazisa njengompostile, kodwa wayengazazisanga kuba uTimothy wayengamazi yena. Wabalela le ncwadi kumthwana wakhe elukholweni. UTimothy wayemazi uPaulos kakhulu. Wayemazi ithi ubalele uTimothy umthwana wakhe kanye ngokwaselukholweni. Wayemazi uPaulos kakhulu uTimothy, kodwa le ncwadi baphulaphuli izosetyenziswa, le ncwadi izofundiswa kwezinye iicawa. UPaulos waqala le ncwadi njengezinye iincwadi zonke zakhe kuba abantu babedinga ukuva loo nto. Babedinga ukuva ukuba wayengumpostile. Kwaye mandikuqalele into ngabantu namhlanje. Abantu babidekile ngabapostile. Umpostile, bazalwana, kufuneka uqonde le nto. Kuba abantu phantsi bonke abantu babidekile ngabapostile. Umpostile, xa ufunda kakuhle ilizwi likaThixo uzofunda ngompostile njengomntu othunyiweyo. Njengomntu othunyiweyo. Igama umpostile lithi umuntu awuthunyiweyo. Abapostili babe ngabantu babe sekenzisa unguThixo ukwenza into ekhethekileyo. Babe namandla akhethekileyo, ndizonibonisile nto. Kodwa babe sekenzisa unguThixo ukufaka isiseko sokholo lwethu, ukubala phantsi amazwi kaThixo. Niyakhumbula encwadini kwabaseRoma isahluko 10:17 ithi iBhayibhile, ngoko ke ukholo luphuma oludaba, udaba ke luko ngelizwi likaThixo. Kwaye abapostile babesekenzisa unguThixo ukubala phantsi amazwi kaThixo, ukufaka isiseko okanye i-foundation yokholo lwethu. Kwabase-Efesi isahluko 2:20 iyasifundisa, nakhelwe phezu kwelitye lesiseko sabapostili nabaprofeti. Masikile apho kuba ndingathanda ukufunda evesini 19 ukuyi kwe-20. Ithi iBhayibhile, ngoko ke anisengaba semzini nabaphambukele, ningamakhaya kubo abangcwele, ningabendlu kaThixo. Evesini 20, nakhelwe phezu kwelitye lesiseko sabapostile nabaprofeti inguYesu Kristu ngokwakhe ilitye lembombo. Sakhelwe phezu kwelitye lesiseko sabapostile nabaprofeti inguYesu Kristu ngokwakhe ilitye lembombo. UYesu Kristu waye lilitye lembombo. Namhlanje ukuba ungacinga omaki, abantu baka izindlu abasebenzisa ilitye lembombo, basebenzisa i-framing square. Into yokubancedisa ukuqiniseka ukuba amadonga nesiseko sifakwe kakuhle, qho, straight. Kwaye uYesu Kristu wayekhona nabo xa ufunda encwadini yesibini kaTimothy nencwadini yesibini kaPetros. Uzofunda ukuba wayekhona wabanika abapostili nabaprofeti amazwi ukubala phansi. Babe ngabantu abakhethekileyo, babe ngabantu abanyuliweyo ukufumana ilizwi likaThixo, ukuze babala phansi amazwi kaThixo, ukuze thina nanamhlanje singava amazwi kaThixo, singakholwa kwindlela kaThixo yosindiso. Babe nomsebenzi omkhulu, babesekenzisa uThixo ukufaka isiseko sokholo. Babe ngabantu abanyuliweyo kuThixo, babe ngabantu abakhethekileyo abapostile, babenikwa amandla akhethekileyo ukwenza imimangaliso. Izenzo, incwadi yezenzo zabapostile enyanisweni, Izenzo 2:43, esahlukweni 2:43, kekaloku kwabakho ukoyika kwimiphefumlo yonke, kwenzeka izimanga ezininzi kwanemiqondiso ngabapostile. Ezininzi kwanemiqondiso ngabapostile. Kwenye indawo esahlukweni 5:12 encwadini yezenzo ithi, ke kaloku ngazo izandla zabapostile kwabakho imiqondiso nezimanga ezininzi phakathi kwabantu. Babenikwa amandla akhethekileyo, babeshumayela ivangeli kuqala, babefumana isikhilelo esitsha, babebala phantsi amazwi kaThixo, babenikwa amandla akhethekileyo ukwenza imimangaliso ukuqiniseka ngomsebenzi wabo. Encwadini kumaHeberu isahluko 2:1-4 ithi, ngenxa yoko simelwe kukuzinyamekela kokuqethiselayo izinto esazivayo, hlezi sikhukhuliswe simke kuzo. Ukuba ilizwi elathethwe ngizithunywa zezulu laqina kwathi konke ukuqitha nokungeva kwamkela umvuzo oyelelayo. So thini nathina ukusindisa sakuba siluhilizele usindiso olungakanana lona lwaqalwa ukuthethwa yiyo iNkosi lwaza lwaqiniselwe kuthi ngabo baluvayo. UThixo enqinelana nabo ngemiqondiso. UThixo enqinelana nabo ngemiqondiso quando si manga, ne mi sebenzi, ge mi sebenzi ya mandla, ne zabelo so moyo ingwele, koko kutanda kwake. So, babe niko amandla akhethekileyo, kuba babe ngabantu bokuqala ukufumana ivangeli, indaba ezilungileyo. Babe bala phansi izenzo zikaThixo, kwaye ndizonixelele le nto ngokucacileyo endinako. Namhlanje, asinabo abapostile. Asinabo abapostile namhlanje. Thina sinelizwi likaThixo lonke. Sinelizwi likaThixo lonke. IBhayibhile isisikilelo esixibelelayo sikaThixo kwabantu. Asidingi abapostile namhlanje. Sidinga abashumayeli abazovakalisa indaba ezilungileyo, abazoxelela abantu ilizwi likaThixo. Sinelizwi isiseko safakwa. Asikwazi ukusifaka esinye isiseko. Isiseko safakwa kwa ngabapostile nabaprofeti. Thina sithethe ngabo namhlanje. Thina senze umsebenzi ofanayo kodwa asikwazi ukufaka esinye isiseko. Ukuba kukho abapostile nabaprofeti, bayazongeza izinto kwilizwi likaThixo. Kwaye mamelani encwadini kwisikhilelo. Ngabo isikhilelo 22 ivesi 17 ukuyi kwe 19. Umoya omchakazi bathi yiza lowo uvayo makati yiza bonke abantu bangeza lowo unqaniweyo makeze lowo uthandayo makawathabathe amanzi obomi ngesisa. Haleluya. Kuba ndiyanqina kubantu bonke abawevayo amazwi eziprofeto sale ncwadi ukuba xa athe umntu wongeza kwezo zinto uThixo uyakongeza kuye izibeto ezibaliweyo kule ncwadi. Ukuba ke uthe umntu wasusa kuwo amazwi encwadini yesiprofeto, uThixo uyakusisusa isabelo sakhe encwadini yobomi nakuwo umzi ongcwele nakuzo izinto ezibaliweyo kule ncwadi. So uThixo wafaka uPaulos njengompostile. Uthixo ufaka abantu esikhundleni ecaweni yakhe. Apho uPaulos wanika uTimothy amazwi kaThixo, amazwi amatsha for yena, ngamazwi amadala ngoku kodwa ngamazwi bazalwana nabaphulaphuli, ngamazwi bobomi, ngamazwi wemiyalelo kwicawa, ngamazwi kaThixo. Kwaye sikhumbula icawa ayiyo yethu. Ezi zinto zabalelo uTimothy ukuze icawa yayikwazi ukuziphatha. Amen.